Oh, nay, 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 nay. Nay, 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 ma. A kweli nimewaona warembo, ila kwako ninarengo. Umefanya paka nibaki na chongo. Wenipe mimi kwako mzarengo. Siko mbali na uwepo wako. Nishike mama mindo mume wako. Kama ni pindo mindo nguo yako. Popote pale niko nyuma yako. I wanna hold you down, take you up. I wanna hold you down, take you up. Dear Neymar, nilikulupuka, nimezunguluka, nime knock knock ila kwako nimefika. Siku nikizikwa, wakakuteka, walahi kabuli nime nitakufuka. We mama nipe muda, vizuli vinakuja. Utakurara mpaka utaenjoy, usije chanja mbuga, wakakuroga. We mpini minipanga panga boy. We mama nipe muda, vizuli vinakuja. Utakurara mpaka utaenjoy, usije chanja mbuga, wakakuroga. We mpini minipanga panga boy. I wanna hold you down, take you up.
This is a beautiful song to my beautiful lady Neema.